tizienera kumupa ngitsali yense kumverera bwino, sichoncho izo malonje ngati amenewo. Chabwino, tiyeni tingoweramitsa mitu yathu kwa mphindi yapemphero, ife tisanatsegule mawu.
Lord, we say like those of old,
Ambuye, ife tikunena monga iwo akalewo, ndinasangalala pamene iwo anati, tiyeni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ife sitingapeze malo abwinoko oti nkukhala lero, kuposa kukhala pomwe pano ndi osonkhana Ambuye mukupembedza. Ngakhale itakhala kuti kuvumba kunjako ndipo nkukhoza kukhala zisoni ndi zinthu, koma pamene ife tikhala mukukhalapo kwanu, ife timakhala ndi kumwetulira kukhutitsidwa uku, kuti timadziwa kuti inu mukumvetsa ndipo mukukonza chilichonse moyenera basi kwa ife. Ife tingapemphe mdalitso wapadera mawa uno pa iwo amene alephera kuti afike ku msonkhano. Ambiri mwina mwake akanabwera ngati nyengo sikanakhala yoyipa kwambiri, koma mulole iwo apeze chitonthozo powerenga mawu anu ndi kumvetsera kwa atumiki pa wayilesi ndi mapurogalamu amene akonzedwera anthu amenewo. Ife tikufuna kukupemphani kuti mudalitse makamaka iwo amene ali mukukhalapo kwa Mulungu chifukwa cha kuyesetsa kwawo kubwera kuno mawa uno kuti adzamve mawu a Ambuye ndi kudzatumikira kwa Iye mu masalimo ndi mu mupemphero ndi mukuthokoza. Ndipo ife tikupempha Mulungu kuti inu mukhudze matupi a iwo amene akudwala ndi osowa, amene akuyembekezera pakali pano, abwera kuchokera mtunda wautali kuti adzapemphereredwe. Ndipo ife tikupempha kuti inu mungoyang'ana pa ife ndipo muyankhule ndi ife kuti ife amene tili pano mawa uno tichite kafukufuku amamwe ife tilili. Ndifufuzeni ine, anatero mmodzi wa aneneri, ndipo mundiyese ine, ndipo muone ngati muli choyipa chilichonse mwa ine. Ndiyeno Ambuye mukufufuzako, ngati nimutapeza kuti muli choyipa mwa ife, tiyeretseni ife Ambuye, pamene ife tikuvomereza modzichepetsa machimo athu ndi zochita zathu zoyipa. Ndipo tikungopempha kuti inu mutikumbukire ife pamene inu mukuyang'ana pa Yesu mwana wanu, amene anafa kuti adzakhale chitetezero cha machimo athu ndi kuseruzika kwathu. Pamene ife tikuvomereza kuti ife tikukhulupirira kuti Iye anafera cholinga ichi ndipo anaukanso kachiwiri kuti ife tidzakhale ndi mwayi waukulu wochita izi mawa uno. Lerekani izi Ambuye, ndipo muyankhule ndi ife kudzera mu mawu anu olembedwa pamene ife tikuyembekezera mopitirira kuti timve kuchokera kwa inu. Mudzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Ife tikufuna kuti titsegule mu malemba mawa uno kuti tiwerenge kuchokera mu buku la Tesalonika mutu wa 5. Ndipo ine ndili nawo iwo amene ali ndi zopempha za pemphero nawonso mawa uno mndandanda zimene pemphero liperekedwa mwansanga ukatha msonkhano wolalikira uwu. Ine ndikukhulupirira kwa mphindi chabe kwa inu amene mukutsegula mabaibulo anu, tiyeni titsegule kwa Tesalonika woyamba mutu wa 5 ndipo tiwerenge kwa mphindi pang'ono chabe. Ine ndikupepesa pamene inu mukutsegula baibulo lanu, izo zili ana sanabalalitsidwebe ku makalasi awo osiyanasiyana. Kodi inu mungangopitirira ku makalasi anu ana ang'ono inu ndi ausinkhu wa zaka za mmatini ndi zina zotero? Kazipitani ku makalasi anu. Ndipo pamene ngati inu mungathe tsopano kuwerenga kapena mutsegule mabaibulo anu ku Atesalonika woyamba mutu wa 5. Ndipo ngati kuli kotheka kuti gulu la matrustee lilipo pa nthawiyi, ine ndikufuna kuti ndiwaone iwo mphindi pang'ono chabe kukatha msonkhano mu ofesi ya madikoni pa nkhani zina. Ndipo ngati iwo palibe wina wake awafikitsire iwo uthenga kuti ine ndikufuna kuti ndiwaone iwo usiku uno, basi usanayambe msonkhano mu ofesi ya madikoni. Sobano kwa mutu, ine ndikufuna kuti nditenge uwu ngati mutu mawa uno, kuchoka apo mwadzidzidzi kwa chisinsi kwa mpingo. Mulole ine ndilengeze izi kachiwiri, chifukwa sindinakhale ndi nthawi yochuluka yoti ndilingalire pa ndima ngaziri zonse. Koma ndikungofulumira, ife tinatuluka mochedwa dzulo, ndipo sitinathe kulowa usiku atha mpaka mochedwa kwambiri. Ndipo kuthamangira kumusi kuno mawa uno, koma izi zangobwera ku malingaliro anga. Ndipo mwina mwake kenako, ine ndikhoza kudzagwira china chake chimene chingamuchitire wina wabwino. Ine ndikulikonda phunziro ili, kutengedwa mwadzidzidzi kwa chisinsi kwa mpingo. Ndipo tsopano mwa Tesalonika woyamba mutu wa 5. Koma za nthawi ndi za nyengo abale, inu simufunika kuti ndikulembereni inu.
For you yourselves know perfectly.
Pakuti inu nokha mukudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye chotero lizadza ngati mbala usiku.
For when they shall say peace and safety, then
pakuti pamene iwo adzati mtendere ndi chitetezo, kenako zonongeko zadzidzidzi zidzafika pa iwo, monga zowawa pa mkazi wa mwana, ndipo iwo sadzapulumuka.
But ye brethren are not in darkness that
Woma inu abale simuli mu ndima kuti tsiku limenelo likudutseni ngati mbala.
Ye are the children of the light. And the children
inu ndi ana akuwala, ndi ana usana, ife si ya usiku kapena amdima.
Therefore let us not sleep.
Chotero tieni tisagone monga chitira ena, koma tieni tiyanganire ndipo tikhale odziretsa.
For they that sleep in the night, and
pakuti iwo amene agona amagona usiku, ndipo iwo amene aledzera amaledzera usiku.
Now I wish you to look just across the page if it
Sobano,
is so.
Ndikufuna kuti muyang'ane pa tsamba lonsero ngati lina konzedwa mofanana na chomwecho mu Bible lanu mpaka ndime ya 16 ya 17 ndi ya 18 za mutu wa 4 wa Tesalonika woyamba.
For the Lord himself shall descend from heaven.
Pakuti Ambuye mwini yekha adzatsika kuchokera kumwamba ndi mfumu ndi lulangero wamkulu.
And with the trump of God,
ndipo ndilipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Khristu adzayamba kuuka. Kenako ife amene tili moyofe, ndipo tatsalira, tidzatengedwera mwamba limodzi ndi iwo mitambo, kukakomana ndi Ambuye mu mlengalenga.
And so shall we ever be with the Lord.
Ndipo chotero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse.
Wherefore comfort one another.
Chifukwa chake tondozanani wina ndi nzake ndi mawu awa.
May the Lord add his blessings to the reading.
Ambuya unjezere madalitso ake kukwerenga kwa mawu ake oyera.
This is an unusual thing to speak of a
Ichi ndi chinthu chosazolowereka kuti ndikayankhule za phunziro ngati ili mawu umene ine ndabwera kuti ndidzatumikire kwa odwala.
But there is a greater sickness.
Koma pali nthenda yokulirapo kuposa nthenda ya kuthupi. Ndipo ndizofunikira kwambiri kuti ife tizikhala bwino. Chifukwa chacho chitika chachikulu ichi chimene chikukonzekera kudzachitika. Kuposa momwe izo zikanakhalira ngakhale kuti tigone mwa Ambuye ndiko kuti kufa monga ife tikudziwira izo. Ndibwino kuti tikhale okonzeka.
Rather be a
ine kuti bwino ndikhale munthu woti ndikudwala wokonzeka ndi Ambuye kusiyana ndi kuti ndikhale munthu wabwinobwino wosakonzeka kupita ndi Ambuye. Koma muli monse momwe zingakhalire, Mulungu ndi wololera kuti ife tikhale zonse ziwiri, abwino ndi wokonzeka mmoyo ndi mthupi.
For he forgives all of our iniquities and heals all our diseases.
Pakuti amatikhululukira mphulupulu zathu zonse, ndipo amachiza nthenda zathu zonse. Iye anafera cholinga chapawiri.
And then I'm thinking today on this subject of
ndiyeno ine ndimaganizira lero pamutu uwa mwadzidzidzi ndi kwa chinsinsi. Ine ndikuzikonda zimenezo. Mulungu anthu amakhala moyo lero ngati kuti kuza kwa Ambuye Yesu kusanachitike, ngati iye adzachita kutumiza khamu la ngelo kwa manyuzipepala onse. Ndipo mwachaka kapena kuposerapo malengeza izo pa dziko lonse lapansi nyuzipepala kuti pa tsiku lakuti ndi lakuti Yesu adzakhala akufika.
And to have it broadcast by the radio.
And on the television everywhere. Just the day is just an hour and he was coming. Sobano,
now that's the way people live today. But God has said in his word that it would be like a thief in the night coming. If that would be so, people would say, as the world thinks today, oh, there is just plenty of time out. It'll be well announced. But you see, it is announced. But it's a secret announcing. It's just those who are willing to hear. Those who are willing to consider it. Who loves the Lord. I think now of what Paul said when he said, there is no crown of righteousness laid up for me. That the Lord, the righteous judge, will give me at that day. And then he stops, did you notice? And said, not only me, but to all them that love his appearing.
What's that in Mbeka? Goma kwa on samena magonda kuonekera kwake.
Gabiferi
magonda kuonekera kwake.
Usually in the world. Gawiri gawiri
dziko la pansi lero. Anga maganizira za kuonekera kwa mbuye ngati chinthu choipa chotsa. Oh dziko la pansi likoza kufika pakuti musamangule kwa ine zokhudza zimenezo. Iwa matero.
They don't want to know.
Iwo samafuna kuti adziwe zokhudza zinthu zimenezo. Iwo samasama za izo. Zamoe watsukulo kalo nena mukhalamo basi koma iwo amene amakonda mbuye amakonda kuonekera kwake.
What if one of your loved ones,
nanga bwanji ngati mmodzi wawokondedwa wanu ena ino angachikulire kuti amayi anu anachokapo kapena abambo anu kapena mwana wanu ndipo iwo akhala atachokapo kwazaka zochuluka kwambiri ndipo inu mukudziwa kuti iwo akhoza kuonekera nthawi iliyonse. Bwanji, inu mungakhale mutayikonza nyumba yanu yonseyo. Inu mungakhale wokonzekera ndi kumayang'anira mu nsewu umenewo kwa nyali ya galimoto iliyonse imene ingatulukire. Inu mungamaganizire kuti angakhale wowo.
Sopano
umo ndi momwe mpingo ukuyenera kuti uziyembekezerera kudza kwa Ambuye. Zonse zidakhala mu dongosolo. Zonse zidakonzeka, zonse zidalongezedwa, ndipo zokonzeka kuti zizipita.
Mansanga iye akangobwera.
Chifukwa zidzakhala mukamphindi mukuthwali makwadiso. Mungoyesera kuwerenga watali wa nthawi imene diso lanu lingatenge kuti liphethire.
That's just how quick the rapture of the church will take place.
Ndilo liwiro lake momwe mkwatulo wa mpingo uti udzachitikire.
You know, the enemy always uses
the mukudziwa ndani nthawi zonse amagwiritsa ntchito njomba zimene Ambuye amagwiritsa ntchito. Inu mukudziwa pamene iye anaona kuti Mulungu adzakhala ndi mpingo wolungama,
the things that he was going to do, the enemy used that same strategy.
Ndi zinthu zimene iye ankati adzachite ndani anagwiritsa ntchito njira yomweyo. Iye ali ndi mpingo ndipo iye ali ndi anthu amene ali achipembedzo kwambiri.
And they're just right on the toe as
ndipo iwo amangoyimira pachala chakuphazi monga anthu achipembedzo. Chifukwa iye amadziwa kuti mpingo wa Khristu uli mwanjira yomweyo.
And he does it out in military life.
Ndipo iye amachita izo mwamoyo wa usilikali. Ine ndimawerenga nkhani nthawi ina kale pakuupira kwa dzidzidzi pa Pearl Harbor.
That was no exactly any.
Izo sizinali ndende kuwukira kosadziwika kuti konse. Iwo amene atachenjezedwa kale kuti ma Japs adzachita zimenezo. Koma gawo lomvetsa chisoni linali iwo ananyaranyaza chenjezo limenelo. Iwo amene ataona zizindikiro ndipo gulu la nkhondo la chijapanizi likudzisonkhanitsa lokha pamodzi.
And the big ships being loaded with ammunition.
Ndipo zombo zikulu zinalongezedwa ndi zipolopolo ndipo chiopsezo chali mu mlengalenga. Ndipo iwo anali ndendende mu mzere kuti awukire koma iwo ananyaranyaza izo.
That's the way it is today with the church.
umo ndimwe mwayizo zililirero ndi mpingo mpingo uli munzere wachiweriso koma iwo akunyalanyaza kudza kwa Ambuye kotero kuti simungamuyimbe iye mlandu. Iwo anati pamene izo zinamveka kunja posungulira ku Pearl Harbor kuti majaps akhoza kuwukira pa nthawi iliyonse ndipo kuti mdipiti wawo waukulu wa masitima unali utanyamuka mmadzi a mnyanja ndipo zinali zikuyenda pang'ono-pang'ono koma mokhazikika kulowera ku Pearl Harbor kuti iwo ankangoseka kokha pa izo ndipo anati zankutu inu omanga olunda inu njerewere zodandaula zonse zimene mukuganiza ndi mavuto ena ndipo usiku basi kuwukira kwakukulu kusanachitike mawa wotsatira kunali kugwina kwakukulu kapena phwando lalikulu lochitikira ku Pearl Harbor komweko. Ndipo zilibe kanthu komwe iwo anayesetsera kunena kuti ma japs akubwera iwo sanatengebe chenjezo. Tiyeni tingoyang'ana pa iwo koma miniti pang'ono pali nkhani yaing'ono ya pa wayiresi imene imawulutsidwa ndipo kachitutso kakang'ono pa ngodya ya pepala pafupifupi ngati msonkhano wa machiritso umalengezedwa malo ang'ono chabe kuti ma japs anali pa njira yawo m'madzi a mnyanja mdipiti waukulu wa masitima ankhondo unali ukulowera njira imeneyo zankutu amatero enawo ife sitimakhulupirira mu zinthu ngati zimenezo inu mukuyesera kuti opyeza ife za chiyani. Ndipo kenako ife tikupeza kuti kuyambikira ku usiku ine ndikukhoza kuona malo akwathu malo mwakuti iwo azikonzekera kuti atuluke mu mzindawo bwanji atsikana onse anali akamvala mablauzi awo atsopano ndi zina zotero iwo anali akupita uko ku chisangalalo chachikulu ichi chimene iwo akanati adzakhale nacho ndipo aponso akapita wa nkhondo anali otangwanika malemba ziphaso zazing'onozing'ono kuchitira kuti asilikali onse akakhale nawo ku phwando limeneli phwando lalikulu la zidakhwa ndipo magalimoto anali akumbangula ndi kumalira akubweretsa mowa wawo wapamwamba ndi vinyo wawo ndi zinthu za phwando limeneli ndipo nthawi zonsezo mdipiti wa masitima m'madzi a chijapanisi unali pa ulendo wake kumeneko ndipo iwo analephera kuti amve chenjezolo ndipo pamene dzuwa linkamba kulowa ndipo iwo onse anasonkhana m'malo obwera akulu awa mwina mwake kumbali kina kwake wogulitsa kubala kupukuta bala kamena china chake anena china chake monga chonchi kuti kodi munayimva mphekesera ija ayi sindikukhulupirira kuti ine ndinatero anatero munthu amene iye amayankhula naye iwo akunena kuti china chake chokhudza mdipiti wa masitima a m'madzi a chijapanizi akhala akubwera chakuno ndipo kenako munthu wina analowerera mukukambira nako ndipo mtsikana wang'ono wopusa analumphira pamenepo ndipo anadzayika mphazi lake mmwamba pa chitsulo ndi kuti inu njerewere za mitu yolunda kodi simukudziwa kuti ife tili kuno kudzasangalala ndipo sati kudzakamba zokhudza nkhondo ngati izo sizili mwanjira yomweyo imene dziko likunenera lero zokhudzakudza kwa Ambuye inu chifunga chakachitike kachikale manambala akumbuyo nchiyani chimakupangitsani inu kumavala ndi kumachita ndi kumabanga momwe inu kumachitira koma ife tikuyembekezera kuonekera kwa chinsinsi kwa dzidzidzi kwa Ambuye pakuti pali china chake mumlengalenga mthenga wa mzimu oyera kumene kutuza ife kuti kudza kwayandikira kenako pamene phwando lalikulu linapitirira ndipo icho chikuyenera kuti chinali chinthu chopsa usiku umenewo pakuti zimanenedwa kuti nthawi ina usiku iwo amatenga dona wang'ono mtsikana wang'ono womangidwa mokongola ndipo amamvula zovala zake pa iye ndipo ankamulika iye mungolo yaing'ono atangovala chovala chimodzi cha mkati ndi kumutsamanjitsitsa iye mu nsewu ndi zina zotero kumangokhala ndi nthawi yopambana Ndipo nthawi yonseyo ati Jabanizi anali kutenga malo akumabwerabe. Ndipo kenako mawu otsatira pamene amuna omwe anali pa ntchito ndipo oyang'anira ndege akuona ndizina zotero anali ali kunja usiku wonse analedzera ndipo akumathamangathamanga ndi akazi awa ndi zina zotero anali akuodzera ndi osokonezeka mawu otsatira chifukwa cha phwando lalikululo mpaka iwo anapezeka kugona pa ntchito.
And I'm afraid that
Ndipo kenango pamwamba pa mzindawo ndege zinauka ndipo mabomba ankagwa ndipo iwo anangowononga mzinda umenewo mpaka pansi. Chifukwa iwo sanamvere chenjezo. Ndipo dona wang'ona ameneyo pamodzi ena onse aliwo pamene achi Japanese awo asilikali ankhanza anathamangira mmenemo iwo anawagwirira iwo mseu ndi kuwadula iwo mzidutswa ndi mipeni pambuyo pake ndi zina zotero pakuti ngati inu simumvera kuchenjezo pati chinthu chimodzi chokha chotsalira ndicho chiweruzo. Ngati ikanakhalapo nthawi imene America uyu anayamba wakhalapo otsika kwambiri ndi mpaka lipano zamakhalidwe ake oyipa zakusanjanitsika kwake uthenga walalikidwa kuchokera ku gombe kupita ku gombe ndipo zizindikiro zodabwitsa zachitidwa ndipo zozizwitsa zazikulu zachitidwa ndipo iwo mosalekeza akupitilira mumaphwando awo akumamwa akunyalanyaza akumanyoza kuchokera mumaguwa 2000 mu America amipingo ya chiprotestanti chimene ife tikusowa lero mumaguwa amenewo ndi aneneri ambuye amene sakuchita mantha kuwomba mapingo achiweruzo cha Mulungu mpaka mbado mkano kanthu ochimwa amene ife tikuwalalikira ife tikusowa aneneri ngati Yesaya amene anafula mokweza ndipo anati kambado koyimba ndipomwe anakatsutsira kambado kameneko ndi kuwawuza iwo za ziweruzo zimene zinali mkudza.
But today, too many of our ministers are afraid to say those things.
They are scared to give up their blessed warnings. Chifukwa zingatanthauze zina mu ntchito zawo. Iwo angalira kusiya chipembedzo chawo kusiya maguwa awo ndipo iwo angalira kupita kunja mwina mwake ndi kukatenga mayimidwe ena ku mpingo ina wake kapena china chake.
Well, it's just too bad.
Woma izo ndi zoyipa kwambiri kuti ife tili nawo anthu amenewo maguwa athu.
We need men like John Wesley.
Ife tikusowa amuna monga John Wesley akukonzanso koyambirira Martin Luther. Ife tikusowa anthu ngati Paulo amene ali olonera kupereka zonse ndi kudzipereka okha. Ngakhale izo zikamatanthauza kulengana ndi moyo uno monga mboni ya uthenga woona wa Yesu Khristu. Zimene izo zili lero chakuti maphunziro ndi maguru ndi zinthu zotengeka zosamalitsa za mʼmagulu ndi zomvelera zawo zomwe zatenga malo wa mzimu oyera mu mpingo. Zimene ife tikusowa lero kuti afuwule mokweza kwa America ndi otumidwa ndi Mulungu. Amuna wodzadzidwa ndi Mulungu okhala ndi mphamvu ya mzimu oyera amene sakuchita mantha kufula mokweza kuchitsutsa chinthu chimene chili cholakwika ndi kuachenjeza anthu za chiweruzo chimene chili mkudza. Mulungu sangalole mwanjira iliyonse kuti fuko lino lithawe chiweruzo. Ngati Mulungu angachite chomwecho iye adzatera kudzutsa Sodomu ndi Gomora
for ever sinking them ndipo kabepesa
kwa iwo chifukwa chowamiza iwo pamene iwo anali anthu oyipa chomwecho.
Ife sikuti tili,
sikuti ndife osiyana pamaso pa Mulungu.
Mene
ife tafika lero, pamene zifika pandale zathu, pamene zifika kuboma lathu, ilo lavunda njira yonse kuchoka pa chipilala kupita pa nsanamira.
Alibenso
chilungamo mkomwe mwa Mulungu yekha.
Oh, we say we rely upon the UN. The United Nations.
Oh, if it might be the UN, United Nations,
they were
51%
communist. There's nothing to rely upon but the word of the living God. We can't rely upon nothing. I have been in trials for the last 3 or 4 months.
Ine ndakhala mayesero kwa miyezi itatu kapena inayi yapitayo pansi pa moto wa mphamvu.
Trying to accuse me of doing something
kuti ndachita china chake chimene chinali cholakwika kopereka ndalama kudutsira mukachisi uno pano za misonkhano.
Chimene
gulu lathu la matrusti pano linasaina chikalata ndipo palibe munthu amene anayamba wakhala pa misonkhano yanga koma chimene ngalengeza poyera kuti ndalama izi zinatengedwa muyathu mmisonkhano yanga zinaperekedwa podzera mu mpingo uno ndipo tsopano iwo akuti chifukwa ine ndinazika iso kudzera mu mpingo ine ndimayesera kulibera boma ndipo amafuna kundipatsa ine zaka 20 ku Fort Leavenworth, Kansas. Chifukwa cha izo ine ndinati mawu awo analembedwapo ndi achiyani nyumba zathu zoweruzira milandu chilungamo izo zikutanthauza zambiri kuposa zikanati zisalembedwe mkomwe pamenepo anati pamene chilichonse chimene anthu ana anandiwuza ine kuti ndichite ine ndachita icho ndipo tsopano ino mukuti iwo salinso ndi boma iwe ungatani iwe wakhazikisa chimodzi ndi kuchitsimikizira icho yenako apa iwo nkudzakumbanso china wosati izo zokha koma iwo ndi awedewede. Ine ndinapanga neno ili mumakhoti a federal. Ine ndinati ngati chikominisi chikanakhala ndi chikhristu mwa icho ine ndikanakhala wa chikominisi koma ine sindingatero chifukwa icho chimakana chikhristu
chotero
ine ndi dzanja limodzi loti ndigwireko limenelo ndi dzanja losasintha la Mulungu ukumadziwa kuti iye adzalemekeza choonadi ndi kuchipatsa ulemu izo ziyenera kubwera mu chilungamo.
But to let you know there is not hopes nowhere.
Koma kukudziwitsa iwe kuti kulibeko chiyembekezo kulikonse kokha mukudza kwa Ambuye.
Oh, it's such a day that we're living.
Oh, ndi tsiku limene ife tikukhalamo nthawi yoyipa pamene chinthu chilichonse chogwirika ngakhale kwa mpingo pawokha anthu a mpingo zipembedzo za mpingo.
Iwo
ndi wokhudzidwa kwambiri ndi zazing'ono zawo zonse mphatso zawo zazing'ono mpaka iwo amalephera mkomwe kulaya njane wina ndi mzake ndipo osatenga chenjezo kuti kudza kwa Ambuye kuli pafupi. Amuna monga ngati Billy Graham ndi Jack Shuler ndi Ora Roberts ndi ambiri a alaliki akulu ndi Charles Fuller amene amafikira ku dziko lonse.
Iwo amachita chilichonse chimene iwo angathe kuti awachenjeze
za kudza kwa Ambuye.
Ndipo
amuna omwewo amuna amenewo amene amayesetsa kuchita zabwino ndi amuna amene boma lathu limayesetsa kuti liwakhadzulire mzidutswa. Ine ndinanena kwa wina wake bambo zaka 28 za moyo wanga ine ndakhala ndili pa guwa la Mulungu yesetsa kuti ndizichita zabwino ndipo ndikufuna wina wake andiyang'ane ine mudiso ndipo adzatiuza ine ngati ndinayamba da mumenya abale yense za chilichonse kapena ndinayamba ndababo kalikonse moyo wanga mwa chisomo cha Mulungu ine ndilibe mlandu. Zimenezo sizikanthauza mochuluka kwa izo. Kuposa kukwachitsa chala chako. Ndinu olangwa muli monse. Ndipo ndinu olamulira mwankhanza mu mpingo wanu. Inu mukakwachitsa chala chanu. Ndipo mpingo wanu umachita chimene mwawawuza iwo kuti achite.
Oh,
ine ndinati anthu angakhale osalungama bwanji. Iye anati, inu mumawapatsa anthu mphatso pamene nyumba zawo zinapsa. Majeke anu ndi yawa kumene inu mumawapatsa akazi amasiye ma 100 amadola ndi kulipira renti yawo ndi kuchita zinthu monga choncho. Anati, kodi inu munapita ku bodi yanu ya mpingo ndi kukawawuza iwo kuti inu mukachita zoterozo? Ine ndinati, ayi bwana.
Kodi yanu
inu simunatero? Ine ndinati, Ambuye anandiwuzene mu mawu ake usalole lamanja lako, dzanja lako lakumanzere ndiye chimene dzanja lako lamanja likuchita. Iye anati, ndiye kuti inu mukuyesera kuchonjelera mlandu wanu ndi Baibulo, ndipo ife tikukuweruzani inu mwalamulo. Ine ndinati, lamulo lalikulu kwambiri ndiliti, la munthu kapena la Mulungu. Ine nditenga lamulo la Mulungu. Basi zapang'ono, zaka ziwiri zapitazo. Ine ndinali pa tchuti changa, ndinali pa ulendo wanga wobwerera. Uno ku Indiana, malamulo aliwiro ndi mamayero 65 pa ola masana. Ndipo izo ndi pa misewu yayikulu, misewu yayikulu. Ndipo ndi mamayero 66 pa ola usiku, dzuwa likakhala kuti lalowa. Ndi chomwecho ku Kansas, ndi chomwecho ku Illinois, ndi chomwecho ku Colorado, ndi chomwecho ku Idaho, ndi chomwecho ku Wyoming.
And on the road back,
wanga, kubelera, ditakhala mujisanu kwa masiku angapo munamondo. Ndipo ine ndinali nditangopa kumene kwape. Ndipo ndinali ndili panse uwopita kwathu kuti ndikawapatse azinzanga. Ndipo ndimayenera kuti ndifumire kuti ndiyesere kuthawa mkuntho umene unali mbuyo mwanga. Kapena ine ndikanachingidwa kenanso. Ndipo nyamayo ikanaonongeka. Ndipo ine ndinali nditawoloka kutuluka mu Wyoming. Ndikumabwera mu Nebraska. Ine ndinali pafupifupi mamayero sisate mwamba mkati mseu. Ndipo mwadzidzidzi ine ndinangana mbuyo. Ndipo ine ndinaona kuwala kofira kwa polisi. Ndipo sindinamangidweko konse mmoyo wanga. Chotero ndimangopitirira kumayenda. Ine ndinangana pansi. Ine ndimayenda mamayero sisikisite pa ola. Kunja pa mamelo sisate, kapena 40, kuchokera uli wonse, mtundu uli wonse wa mzinda. Ndipo basi, mango tsika mu nsewu waukulu, nsewu waukulu wa misewu inayi. Ndipo ine ndinazindikira mamelo sisikisire pa ola. Ine ndinangana mbuyo. Ndipo anapitiriza kukhala mbuyo mwanga. Ndipo ine ndinangoyang'ana. Ndipo ndinaona nyali yofira ikuthwanima. Ndipo ine ndinaganiza chabwino. Bwanji iye sakundidutsa ine. Iye ali ndi malo ambiri. Ndipo ndinakhala ndikudikirira. Ndinatsitsira zenera langa pansi, ndipo ine ndinamva sayirini, chabwino, ine ndinaganiza, ndapitirira momwe ine ndingathere, ndipo anandidutsa, nkudzandizungulira, ndipo anandiyimitsa. Ine ndinatsika mgalimoto, ine ndinaganiza, mwina mwake paruthenga wina umene sinawumve pa wayilesi, mwina mwake kunyumba, mkazi wanga, kapena banja, ndipo ine ndinatuluka mgalimoto imeneyo, wosalakwa basi. Monga ine ndikanakhalira. Iye anati, ndikuganiza inu mukudabwa chifukwa chimene ndakuyimitsirani inu. Ine ndinati, ndikutero bwana. Ndipo iye anati, inu mumaphwanya malamulo aliwiro. Anati, kodi mukudziwa kuti mumathamanga bwanji? Ine ndinati, inde bwana. Ine ndinati, ine ndimayenda mamayero 66 pa ola. Iye anati, ndiko nkulondola. Ndipo izo ndizotsutsana ndi lamulo. Ine ndinati, kodi si 65 mu? Ayi bwana. Anati, ndi 55 kuno. Inu mumayenda mamayero 65 kupitirira malire aliwiro.
Oh,
ine ndinati, ine ndikupepesa. Ine sindimatanthauza zimenezo. Anati, ndipatseni ine license yanu ya dalaivala. Mungu andiwa netsa ini license yanu. Ndipo ndinaitenga iyo kuchokera mtumba mwanga. Ndipo mwansanga pamene iye anaona mawawo akuti mbusa. Maso ake ananyezimira ndi moto. Iye anatulutsa bukhu lake ndipo anayamba kundilembera ine tikiti ya madola 24 ndi masenti 50. Ine ndinati, kodi inu mundipatsa ine tikiti? Anati, mukulondola ine ndikupatsani inu tikiti. Chabwino ine ndinati bwana zonsezo nzabwino koma ine sindinaone kalikonse. Iye anati, oh, kali chikwangwani kunja kwa malire achigawoto. Inu mumayenera kuchiona icho. Chabwino ine ndinati, ine ndakhala ndili mu foloma chisanu kwa masiku folo. Ndipo ine mwina mwake sindinachione icho bwana. Ndipo iye anati, chabwino, kodi muli ndi ndalama ili yonse? Ine ndinati, pafupifupi madola 12 okha.
Well, I said, you're going to stay right here until you pay.
Pano mpaka mudalipira izo kufupi 10 koloko usiku kapena 11 ine ndinati bwana ine ndinamuuza iye zonse chimene chinavuta ndini amaa ndizina zotero izo sizinatanthauze kanthu kwa iye chotero ndinasaina chindalata chovomerezeka chakuti ndiwatumizira iwo ndalamazo amene ine ndinafika ku nyumba ine ndinamulembera woweruza wa mzinda waung'onowo wofesa ing'ono iyo kumene ine ndimati ndimutumizeko ndipo ine ndinamuuza iye ine ndinati bwana ine ndayika 20 pafupifupi zaka 25 pa nthawi imeneyo
26 years in the service
zaka 26 mu utumiki wa ambuye yesese kuti nditatanuzire zifwamba kwa ambuye yesu
to try to protect your life.
Yes,
that's how
good it is that I'm your one. You got the police. Yes, that's how good I'm the Rabino. Dima Rabino, Carapo, Dima Cari Rabino, Dima Banjatu. Ine ndayika zaka 20 chakuti mutumiki kumenewo ndipo ine ndangodutsitsa malire anu ine ndikumvera kuti inu mukuyenera kundikhulukira ine chifukwa cha izo ine ndinati koma wantchito wanu sana ndiganizire nkomwe chimene mwina mwanga iye akuyenera kuchita zimenezo ndikuchita ntchito zake koma ine ndikukupemphani inu monga woweruza sindalamazo ndi mfundozo mlandu wanga woyamba kuti ndiyipire ndipo izi ziyenera kuchokera kundalama zimene anthu amandipatsa ine kuti ndizikhalira moyo kudutsira mu mpingo ine ndinati ngati inu mungakhale wachifundo kwambiri kuti mundikhululukire chifukwa cha izo ine ndiyamikira izo komabe cheke ndi ichi chimene chavomerezedwa kuti inu mudziwe kuti izo zili bwino mbale iye anangolepa dzina lake pa icho ndipo anatenga icho mwamandamanda bwanji ndiyeno kudzera mu ndale zovunda ndi tsankho lachipembedzo ena iwo samamangidwa akapha munthu ndi zimenezotu mulungu sangalole kuti mpingo wake ukhalepo nthawi yayitali pansi pa zinthu zoterozo ndipo dziko lavunditsidwa
politics is corrupted. And the church
ndipo ndale zavunditsidwa ndipo mpingo wavunditsidwa chimene ife tikusowa kuti tichite kochuluka za izo ndi anthu opa mulungu kuti asonkhane pamodzi ndi kuyitanira pa dzina la ambuye ndi chimene Branham Tabernacle akusowa kuchita ine ndingati umbo yang'ana ndikuona ngati ndi ochuluka patsogolo panga ndipo kumaganizira zamomwe tingasindikizire apa zamomwe mpingo wakuyendera momwe iwo alekelelera pa makhalidwe a anthu momwe iwo amawasira iwo kuti azikhala moyo ndikumapita ku zovina ndi gwedemula ndikumavala kulimonse momwe iwo akufunira ndi chilichonse ndipo nkumapitirirabe chimodzimodzi alaliki wolekelera imene ife tikusowa ndi achikale wotumidwa ndi mulungu alaliki wobadwa akumwamba amene angati choonadi wosasamala amene icho chiti chimupweteke monga yohane amene anati mphangwa yayikidwa ku muzu wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene sukupereka zipatso zabwino umadulidwa ndi kuponyedwa pa moto ife tikusowa alaliki aneneri onga amenewo amene adzaphulitse ndi kugwiritsa ntchito ziweruzo za mulungu ngati zimpolopolo kukhadzula mu chikhalidwe choyipa ichi chimene ife tikukhalamo inu simungali chotse konse tchimo polisi sitayiro pa msana inu simungakhoze konse kulichotsa tchimo powaphunzitsa anthu maporogalamu athu athetsedwa ndipo alephera.
There's only one remedy for sin.
Pali mangwala amodzi wokha tchimo ndipo iwo ndi Khristu ndi mangwala amenewo ndipo sadi Khristu kudzera mukuvomereza kwalunda koma kudzera mu ubatizo wa mzimu woyera kupita ku moyo watsopano ndi kusinthika.
That's the only remedy for sin.
Ndiwo mangwala okhawo wa tchimo mangwala okhawo wa fuko ndiwo mangwala okhawo wa mpingo ndiwo mangwala okhawo wa anthu. Uno nthawi ina kale ine ndikuganiza ambiri anthu inu amene mumayenda munakhalapo kumeneko ine ndakhalapo usiku wonse kumeneko nthawi zambiri mulendo wanga wopita kumadzulo chimene ine ndikuyenera kupitako sabata ya mawa kukapumula ndikapeze mpumulo womapita kukoma iwo akundigwira ine kuno kumene ngati iwo angandilole ine kuti ndizipita iwo akhoza kudzandipeza ine komwe kuno ndipo ine ndiyenera kuti ndizipita kumisonkhano ingapo kugombera kumadzulo Ndiba mbuya galola, ine ndizadutsa mzinda waung'ono wochera West Memphis, Arkansas.
It's just across the river.
Iwo ulikungolo kantsinje kuchokera ku Memphis, Tennessee.
And in this place, they wanted to spend.
Ndiba bamalowa, iwo akafuna kuti awononge madola 2 ndi theka limodzi miliyoni kuwonongera bwalo la mjaha chifukwa cha juga.
2 and 1/2 million
ndi theka limodzi kuti anyozetse ndi kuyipitsa ndi kutumiza miyoyo ku Gehena.
And then catch men like
Ibo kena go mukolo gira muna ngati Bira Graham olero batsi ne mwini ndiwa amene akuvutika chifukwa cha Kristu kuti adutsitse ndalama zongomerezeka kudzera mu charity ndi kufuna kuwapatsa iwo zaka 20 mu ndende ya fedulo. Nthawi zonse chakhala chili chifuniro cha dziko kuti azichita monga chomwecho. Ine ndinati, ino, ine ndili ndi abale anga amene akhalapo mu ndende ya fedulo. Ndipo mmodzi wa aweruza anati, kuti muli ndi abale mu ndende ya fedulo? Ine ndinati, ine ndinakhalapo nawo. Iwo anali ndani? Ine ndinati, mmodzi wa iwo anali mʼbale Yohane ku Alcatraz pa chisumbu cha Patimo. Ndipo winayo anali mʼbale Paulo ku ndende ya boma ya Chiroma. Ndi mʼbale Danieli nayenso anali mʼnyumba ya ndende. Ndi mʼbale Yosefe chifukwa chakuti iye anayimbira mlandu wa china chake chimene iye sanalape. Anakhalako zaka poyesera kuti akhale wantchito weniweni wa Potifara. Ndipo mkazi wake anamuyimba mlandu iyeyo. Ndipo iye anaweruzidwa ndipo anakhala mu ndende kwa zaka mpaka ndevu zake ndi tsitsi zinakula mpaka iye sana. Mpaka ankachita kumumeta iye kumutengera iye pamaso pa Farao ndithudi chifukwa chiyani? Anela kwa chili chonse chifukwa cha Kristu ndendende.
And then spend 2 and 1 million dollars. But they are consulting
Kansas,
something about
that. Every church has a
congregation.
Prayer changes things. I don't care how the world is. How long the world is. How long the world is. How long the world is.
But we're not
in the world. Kwama hizo zinagamulibwanso kuti iwo sadzakhala nalonso iwo muchigawo cha Arkansas sikudzakhala chonga icho kwa zaka ndi zaka zikubwerazi bwanji chifukwa anthu otchedwa ndi dzina lake anazisonkhanitsa okha pamodzi ndipo anapemphera. Chimene ife tikusowa lero ndi kuyikanizana pamodzi kuti tizikonzekera ndipo sani kumadalira mlaiki koma inu ngati munthu panokha pamaso pa Mulungu.
Make yourself ready for the coming of
zikonzekeretseni nokha pakudza kwa Ambuye kuti muthawe chifundi chonsechi. Zilibe kanthu chimene iwo amakutchani inu ndi chimene iwo amachita izo sizimamusintha Mulungu pang'ono komwe. Mulungu adzachita izo mofanana basi iye akudalira ndi kuyembekezera pa ife. Oh my, anthu ena amati chabwino, ine ndimapita kuchalitsira Mulungu mawa, ine ndimamvetsera kwa abusa athu amene ali mlaliki wabwino. Izo nzabwino, ine ndikuyamikira zimenezo. Ndipo inu ndi America, dziko aliyense amene ali. Koma izo zimatengera zochuluka kuposa uthenga wabwino wochokera pa Mulungu. Zimatengera moyo wanu, zimatengera inu kuti mukonzekere.
in Revelation the 19th chapter and the 7th verse.
Mujivumbulutso mudwa 19 ndi ndime ya 7 Bible linanena kuti yangula zankwatibu wa Kristu iye wadzikonzekeretsa yekha.
She made herself ready. And you have
iye anadzikonzekeretsa yekha. Ndipo inu monga membala wankwatibu uno inu mukuyenera kudzikonzekeretsa nokha.
Some
time ago, mtumiki anali kulalikira ndipo ndipo panali mwamuna amene ankapita ku mtsuko wake. Oh, nthawi yayidali ndithu.
And he came that morning up to the altar and he said,
ndipo iye anabwera mawa umene wokugwa. Ndipo iye anati, abusa, ine tsopano ndikufuna kuti ndipereke umboni wanga, ndikudzipereka kwanga kwa Ambuye Yesu. Zomwe ndachita usiku wa thawi.
And the pastor said, well,
ndiba abusa anati, chabwino, ndine wokondwa zedi kumva za zimenezo, John. Kudziwa kuti iwe waganiza pamapepo zoti ubwere ndi kudzadzipereka wekha kwa Ambuye. Chifukwa ife sikufuna kubwereka kumvelera kwako, koma ife tikudziwa kuti iwe wakhala uli woyipa kwambiri. Ndipo ife tikudziwa kuti iwe walizunza banja lako, umapangira dzuka ndalama zako, ndipo wazimwera izo, ndipo wakhala moyo woyipa, ndipo banja lako limasowa. Ndipo izo zikupatsa mtima wanga chisangalalo mawa uno, kudziwa kuti iwe wabwera patsogolo tsopano.
Ndipo kudzipereka
wekha kwa Ambuye Yesu kuti ukhale munthu wosindika kuti uzimutumikira iye. Iye anati, zikomo inu abusa. Iye anati, ndiye basi chimene ine ndikufuna ndikufunse iwe china chake. Kodi ine ndinalalikira ulaliki wanji? Kapena kodi ndi mutu wanji umene ndinagwiritsa ntchito? Ndi kapena ndi nyimbo yanji imene inayimbidwa mutchariti mumabukhu a nyimbo imene inakupangitsa iwe kuganiza kuti uchite ichi? Ndipo pamene mwamunayo ankamuyang'ana iye pa nkhope ndi misozi kutuluka m'masaya mwake, iye anati, abusa, sunali uli wonse wa maulaliki anu komwe abwino momwe iwo amakhalira. Sikunali kuyimba kulikonse kwa kwaya kapena zapadera ngakhale zinali zabwino monga momwe zimakhalira. Iye anati, ndiye kodi ungawawuze osonkhanawa chifukwa chimene iwe wapangira chiganizo ichi? Iye anati, ine ndimagwira ntchito ndi bambo yemwe ali mkhristu, ndipo ine ndimamuwuza iye chilichonse. Ine ndinkamutcha iye woyera wodzikutukuza, ine ndinkamutcha iye wonyengeka wachipembedzo ndi chilichonse. Ndipo izo sizimamuvutitsa iye mpang'ono pomwe. Koma iye ankakhala moyo wotero mpaka potsiriza mu mtima mwanga nthawi yonseyi. Iye wapeza malo kuti ine ndimufune ndikhale monga mwamuna ameneyo. Ndipo ndi chifukwa chake ine ndinamupempha iye kuti anditsogolere ine kwa Khristu. Ine ndimafuna Khristu amene iye amamutumikirayo. Inu mwaona, Mulungu amagwira ntchito kudzera mwa mʼbusa kuti akukonzekeretse mpingo wake. Iye amagwira ntchito kudzera mu nyimbo kuti akukonzekeretse mpingo wake. Ndipo iye amagwira ntchito kudzera mwa inu kuti akukonzekeretse mpingo wake. Ngati abusa anu angalephere, ndipo kumalephera mosalekeza, inu mungadzisakire mʼbusa wina. Mwansanga inu mungachite zimenezo. Ngati kwaya yanu sinayimbe bwino, kapena nyimbo zanu zapadera sizinayimbidwe bwino, inu munganene kwa wotsogolera yemwe amakhala ndi nyimboyo, musalole iwo kudayimbenso. Iwo akungondipangitsa ine manjenje akamayimba. Koma nanga bwanji za inuyo ngati munthu panokha? Kodi mumalephera chotani mʼmoyo wanu wa tsiku ndi tsiku? Kodi inu mumagwirizana chotani ndi Mulungu chimene Mulungu amanena kuti inu mukhale kuwala konyezimira kumene kumayikidwa pa phiri? Palibe amene angadutse njira imeneyo. Chabwino, kukuyandikirani inu wopanda kudziwa za Yesu, ndi moyo wa mtundu wanji umene inu mumakhala? Umodzi wa mitundu imeneyo umene uli wankhanza, wachipongwe ndi wokwiyitsa, wosayanjanitsika? Kapena kodi mungayankhule za mtendere ndi chikondi chimene mwapeza mwa Khristu? Iye wazikonzekeretsa yekha. Ine ndakuonetsani inu uthakati, ndipo nthawi sina ingandilephere ine kuti ndidutse mibado ndi kuonetsera kuti nthawi iliyonse monga mu babulo pa usiku wa zikolowe ndi kuvina ndi kumwa ndi zina zotero ndi zimene zinachitika. Ndipo kutsika kudutsa mbado izo zakhala zili mwanjira imeneyo. Mu mbado uliwonse Mulungu akhala ali nawo aneneri abingu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa kuti atsutse chithucho pakati pa kutchuka konse kupima pa yekha kwa Mulungu.
Not only that, but what What if I would speak of the time of
the Stephen? Not a prophet.
Not a member of the body of Christ.
How that this little fellow sat at the table of the Sanhedrin. Ndipo anayankhula momveka kwa iwo amene ankamutsutsa iye ndipo anati inu ouma makosi osadulidwa mu mtima ndi makutu inu nthawi zonse mumaukaniza mzimu oyera monga makolo wanu ankachitira chomwe chonso inu mukutero iye sanali mbusa inu simungayembekezere kuti abusa anazichita zonsezo inu simungayembekezere gulu lanu la matrasti kuti zichita zonsezo kamene gulu lanu la madikoni inu mupenera kudzikonzekeretsa nokha ndicho chitika cha aliyense pa yekha ndipo kumbukirani kudza kwake ndi kwa dzidzidzi pakuti mpingo udzapita kuthwanima kwadinso ndipo ngati ife tiwona tchimo pa dzanja lililonse ndi chiweruzo chikudikirira ndipo sitima za nkhondo za mkwiyo wa mulungu zikubwera ife tithawa bwanji izi zizindikiro zikuonekera yesu akubwera ndipo zodabwitsa zazikulu zikuchitika chokwaniritsa chilichonse chikulozera kuonekera kwake kwaposachedwapa ndipo izo zidzachitika mkamphindi kodi ife tayima chotani mawa uno pamene ife tikudzifufuza ngati ife tikanati tiyankhulidwe mawa uno ndipo ambuye yesu nkutsika kuchokera mmiyamba mawa uno ndifu ndilipenga la mulungu kodi ife tikanapezeka kokonzeka monga thupi la mpingo kodi ife tikanapezeka kokonzeka ngati munthu payekha kukatumikizana ndi iwo amene aukutsika kwa akumva amene azitsimikizira okha kuti akonzeka zilibe kanthu kayandife okonzeka kapena ayi ambuye yesu adzabwera chimodzimodzi basi pa nthawi yoyikika ife tikuyenera kukhala okonzeka ndipo ife tikuyenera kuchita zimenezo tsopano ino si nthawi yodikirira ife tikuyenera kuyiwombola nthawi ndi kukhala okonzekera nthawi ina kale nkhani basi ndisanatseke imene ina ndikhudza ine monga ine ndinayimvera iyo zambiri zaka zambiri zapitazo
the secret coming of the Lord.
Udza kwa chisinsi kwa mbuye uku. Kwa dzidzidzi. Kupita kwa chisinsi kwa mpingo. Penyani. Adzakhala awiri mmunda. Ine ndidzatenga mmodzi ndi kusiya mmodzi. Adzakhala awiri pa bedi. Ine ndidzatenga mmodzi ndi kusiya mmodzi. Kusonyeza kuti kudza kwa ambuye sikudzangokhala pa ngodya ina yake koma kudzakhala konsekonse mmodzi adzakhala munda akugwira ntchito masana wina ali pa bedi akugona mbali ina ya dziko iwo udzakhala mkwatulo wakonsekonse ndipo adzabwera ndi mfuwu ndi ulengero wamkulu ndipo lipenga la mulungu lidzaomba ndipo akufa mwa khristu adzauka ndipo iye adzakwatulidwa mwachinsinsi woo ine ndikuzikonda zimenezo mkwati wamkulu akubwera ndipo mkwatidi wadzikonzekeretsa yekha akuyembekezera nthawi yachinsinsi imeneyo imene iye sakuidziwa nkomwe iye mwini koma iye wakonzeka ndipo wavala ndipo akuyembekezera izo ife tikuona zikwangwani zake mdziko kuti iye wakonzekera chiweruzo ife tikuona zizindikiro ndizodabwitsa mu mpingo zinthu zazikulu zikuchitika kodi ife tikuyenera kukhala anthu amtundu wanji okonzeka pakali pano pakuti ife sitikudziwa pamene iye akubwera khalani inunso okonzeka pakuti inu simukudziwa miniti kapena ola limene ambuye wanu adzabwera khalani okonzeka pakuti inu simudzakonzekera nthawi imeneyo pakuti iye anati inu simungakonzekere ndiye angati a inu nonse mwina munawerengapo za anamwali ena anali ochenjera ndipo ena anali opusa namwali amatanthauza ungwiro iwo onse anali anthu abwino aliyense wa iwo namwali ziwiya zoyeretsedwa za mulungu koma iwo amene anali ndi mafuta mu nyali zawo analowa ndipo enawo anasidwa kunja iwo onse anali anamwali mmodzi aliyense anthu amene inu simungathe kuwaloza chala chanu pa iwo kuti achita chilichonse cholakwika iwo mmodzi aliyense ankakhulupirira mukudza kwa ambuye iwo angali okonzeka kuti apite akakomane ndi iye koma ena iwo anasiya mafuta awo kuti athe musalole zimenezo kuti zikuchitikireni chomwecho muzisunga mafuta mu nyali yanu Mafuta ndi mzimu, mzimu oyera. Musadzalale konse kuti iwo akuthereni inu.
When you feel your love dying away, you're
amene mumverera kuti chikondi chanu chikufa, kuona mtima kwanu kwa Khristu ndipo ntchitoyo, mwansanga mupite kwa iye amene ali ndi kasupe wa mafuta. Ndipo mukadzigulire nokha dzazidwa kwa mzimu oyera.
Our nation gone. Morally corrupted.
Fuko lathu lapita. Mwamakhalidwe layipitsidwa ndipo lapangidwa bwinja. Ndale zathu zavunda ndipo zapita. Atsogoleri athu. Oh, Mungu. Kodi ife tingachite chiyani za izo? Inu mukhoza kukamwika kwa munthu wabwino ndipo adzatulukako ali tambwali.
Ali mmodzi yekha
amene ife tingamubweretse tsopano ndi Ambuye Yesu. Tiyeni tikonzekere kudza kwake. Ine ndikufuna ndikuwuzeni inu nkhani yaing'ono imene ndinayimva zaka zingapo zapitazo potseka. Wazidzidzi uwu mkwatulo wa machawi wa mpingo. Sopano inu mukuti zinthu zina zake zikadzachitika ndiye ine ndizidzakonzekera. Zikonzekerani tsopano! Ine ndangokufotokozerani inu kumene za Pearl Harbor ndi za malo ambiri kumene iwo anakana kumva chenjezo. Iwo anakana kumvetsera kwa ilo. Palibe chimene chatsalira kwa machiweruzo cha Mulungu pa anthuwo. Tsopano, onse omwe sadzalowa mwa Khristu adzakhala pansi pa mkwiyo wa Mulungu ndi chiweruzo cha Mulungu. Chonde, musadzalole kuti zimenezo zidzakuchitikireni inu. Zilibe kanthu yomwe Branham Tebe nako adzakhale, musadzalole kuti zimenezo mudzakhale inu. Inu mukhale wantchito wa Khristu. Zilibe kanthu chimene dziko la mpingo likuchita. Inu mukhale wantchito wa Khristu. Izo sizili kwa Branham Tebe nako. Ngakhalenso kwa mpingo wina uliwonse. Izo zili kwa inu. Ngati munthu payekha kuti mukhale mudakonzekera kudza kwa Ambuye. Inu muyenera kukhala okonzeka. Ine ndiyenera kukhala okonzeka. Ine ndidzasesa mphondero zanga zomwe. Zili kwa inu kusesa mphondero zanu. Zisiyeni zanga. Ine ndisiye zanu. Inu mukuyenera kukonza chovala chanu.
That was a great rancher.
Anali woweka ziweto wankulu. Ngoi anali ndi malo odyetsera ziweto wakungwa mbili. Kutali kumpoto kwa Colorado. Pafupi ndi chigawo cha phiri. Monga inu nonse mukudziwira. Ine ndinadyetserapo ziweto pang'ono moyo wanga. Zakukwera ndi zina zotero. Kumodzi kwa kuyitana kwanga kwa Mulungu. Kunali kuvala magudumu akale aku Texas. Ndi mfundi ili pachishalo ndi mfundi yaing'ono pambali panga. Pamene ine ndinkamba mitengo imeneyo ikuomba. Kokosolo mpeka ngati liuli mkati. Adamu iwe uli kuti. Ndipo pamene ine ndinang'ana mwamba chakunyenyezi. Ndipo ine ndinamumba Slimu wachikulire. Woweta ng'ombe wachikulire wochokera ku Cook, Texas. Akuimba kudutsa chipenso ndi chidutswa chapepala. Pa mtanda pamwe mpulumutsi wanga anafera. Unali kumusi uko kukuyeretsedwa kwa tchimo ine ndinalira. Pamenepo pa mtima wanga magazi ake anapakidwa. Ulemerero kudzina lake. Ine ndinakokera kulangete pa nkhope yanga ndipo ndinayesera kudzibisa ndekha kwa Mulungu anali akuyang'ana pansi mapira amenewo. Unali kwa modzi amalo odyetserako ziweto awo kumene makampani akulu olongeza amagula ng'ombe zawo amazipititsa izo kumapiri ndipo kenako kudzazitulutsa izo ana ang'ombe akabadwa mukugwa kwa masamba mchaka ndi kukazitinda chidindo izo ndi kukagulitsa zina za ng'ombe zakale ndi ng'ombe za nyama ndi zina zotero ndi kumapitirira mu kusonganitsa ng'ombe zawo zambiri. Ndipo pamalo odyetsera ng'ombe awa mwina mwake amene wosamalirayo yemwe timamutcha kumeneko wamkulu wake woyang'anira. Iye anali nawo pafupifupi ana akazi asanu. Iwo onse anali akazi okongola achichepere osakwatiwa. Ndipo kunali dona wang'ono kumeneko amene anali msuweni watsikana amenewa amene abambo ake ndi amayi onse awiri anamwalira. Ndipo iye anabweretsedwa kumeneko kuti akakhale azikakhala ndi ake amalume ake. Ndipo atsikana amenewo amene anali mtundu wokongola wazovala mukudziwa. Ndipo iwo amangomutenga mtsikana wang'ono wosauka bwino. Ndipo iwo amangomutenga iye ngati kuti anali chinyama china chake. Chido yonse yolimba imango pera pa iye. Iye angatsuka mbali. Iye amakoloba. Iye angakonza bogona. Iye angaenera kuti achite izo zonse. Ndipo iwo angangokhala ndi zikhada bozo kubutidwa ndi zodzikongoletsa zopaka pa milomo yawo ndipo atazikonza zonse. Inu mukudziwa. Odula basi.
And especially did they do this when they heard that from Chicago,
the big company ikulu yenyemwe katundu ina wake wazovalazo.
His young single son was coming to visit the ranch.
Kwatira, amabwera kudzayendera malo odyetsera ziweto uwo. Oh, anavala zovala zabwino. Ndipo iwo anavala ndikukonzekera kubwera kwake. Ndipo usiku uliwonse zocheza zawo zimakhala zakuti iwo adzapita kukamugoba nyamata uyu ndikukwatiwa ndi iye adzakhala ndani kenako iwo adzakhala eni amalo odyetsera ziwetowo iwo eni pakuti nyamatayo akanadzakhala wolowa wazonse chotero iwo ankadzikonzekeretsa okha. Chotero inu mwauna pamakhala kukonzekera koti kuzipangidwa. Inu mumadzikonzekeretsa nokha pojoina mpingo kapena china chake. Izo si zonse zimene zikufunikira. Inu mukuyenera kukhala ndi mafuta munyali yanu. Mukuona zovala zanu zokha kumati ife timanga chalichi chachikulu. Ife tikhala achipembedzo chabwinoko. Ife tidzapeza limba laling'ono la payi kwa Ambuye. Ife tidzapanga mipando ya pamwamba. Zimenezo si zimene Mulungu amafuna. Chilungamo ndi chimene Mulungu amafuna mwa mwana wake Kristu Yesu. Ndizo zovala akuti Bible linati zovala zoyera zimene iye wavala ndi chilungamo cha oyera. Chotero iye atsikana wankaganiza kuti azikonzekeretsa okha pakudza kwa mnyamata uyu. Zoona suweni wosauka uyo izo zimundikumbutsa ine za munthu wodayidwa kwina kwake. Inu mukanakhoza kumuyamikira iye. Iye anali mkazi wokongola koma oh my, iye anali mtsikana wang'ono wabwino koma iye sankaganiziridwa mpomwe pakati pawo osati ngati wachibale.
Tsopano
izo ndi zachithunzi choona cha mpingo weniweni lero pamaso pa zipembedzo. Osaganiziridwa mkomwe gulu la zipembedzo zosiyanasiyana gulu la okanidwa. Chotero munthu wang'ono wosaukayo amangopitirira magwira ntchito ndipo pamene nyamatayo anadzafika iwo samadziwa izo koma iye anabwera kudzafuna mkazi. Iye anali atadwala ndi kutopa nawo atsikana a mu mzinda omwe ankangokhala onse odzikongoletsa ndipo inu mukudziwa ankakhala mozungulira mabala ndipo ankakwera makhadira akuindya zinthu zosiyanasiyana. Iwo anangokhala odwala ndi otopa nazo izo. Iye anaganiza ndipita kumadzulo ndi kukadzisakira mtsikana weniweni yemwe atadzakhale mayi weniweni kwana anga ndipo wina wake amene sangamadzadzipachike mabwalo onse osokera ndi magulu ndi zinthu koma adzangokhala mayi weniweni. Kodi iye anapezako chiyani pamene iye anakafika kumeneko koma chinthu chomwecho chimene iye anachitsutsa mu Chicago. Ine ndikudabwa ngati Ambuye Yesu adzapeze mpingo chipembedzo basi mwadzina chabe mpingo mulibe mafuta munyali wosakonzekera kupita. Iwo ali ndi gulu labwino. Iwo ali ndi mipingo yaikulu kwambiri chachikulu ichi ndi zinthu zonsezi koma Mulungu sakufuna zimenezo. Iye akufuna inu ngati munthu payekha. Iwo akhoza kukhala ndi abusa wopambana. Iwo akhoza kukhala ndi magulu amadikoni abwino koma iye akufuna inu ndi mafuta. Iye akubwera kudzatenga mafutawo ndi mkwatibwi kumapita naye. Ndipo pamene iye mnyamata uyu anayang'ana pa iwo iye anakhumudwa ndipo usiku umenewo iwo anali ndi china chake mwadongosolo. Masiku amenewo ilo linali kalekale iwo ankadzitcha Charleston imene imakhala ngati gwedemula ndipo iwo ankati akhale ndi limodzi la maphwando akulu amenewo ambiri anthu inu mukukumbukira kuvina kuja kwa Charleston komwe iwo ankapanga kale pamene ine ndinali mwana pamene ine ndinali kunja uko ndipo chotero iwo onse amakhala atavala zovala zawo zazing'ono zakuda ndi zoyera. Inu mukudziwa kuti azichita iyo inkatchedwa Charlestons ndi Black Bottom ndicho chimene iwo ankachitcha ndipo iwo amakhala ndi zovala za mitundu iwiri zimenezo ndipo iwo ankapita kukachita zovina izi. Inu mukuweza kukala ndi dzina la mpingo, mukuweza kukala ndi dzina la Branham Tabernacle, kamena Methodist, kamena mpingo oli wonso mene inu mumapita ako. Izo sizi mene nzo, zanga. Mugona, ndi jina jake josiana, ndi karidwe lanu. Icho ni jimene Mulungu au yanganapo ilumukoza kukhala wa Methodist ilumukoza kukhala wa Baptist ilumukoza kukhala wa Presbyteria izo sizi menezo dikhalidwa limene Mulungu amayanganapo osadikoka khalidwa la dziko lapansi koma khalidwa la mzimu oyera zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira anatero Yesu mumudwa 16 wa Mariko oyera. Iye anatengeka kwakuti kuti iye amayankhula naye iye ngakhale ndipo iye anapachika mutu wake waung'ono pansi ndipo iye anathamangira mnyumba iye anali kumeneko kwa sabata kapena ziwiri ndipo iye anayang'ana paliponse konse-konse ndipo iye sananenso kanthu koma anakhala akungwa muyang'ana iye ndipo usiku iye asanachoke iye ankayenera kuti azinyamuka mawa otsatira. Iwa anali ndi phando lina lalikulu. Ndipo iye anamuyang'ana iye. Iye sanamupeze iye. Iye ankadziwa kuti mkaziyo amenera kuti azikatsuka mbale ndi zina zotero. Chotero, ntchito za nyansi ndi zonse zikhoza kuyikidwa kumbali. Ndipo umo ndi momwe mpingo weniweni wa Mulungu ukuyenera kuzitengera izo nthawi zina. Ntchito za nyansi, mayina onse achipongwe ndi zinthu zonse zomwe zili zoyipa zoti ziponyedwa pa iwo. Ndipo iye ndi mbalame yayikulu ya manga-manga. Mbalame zina zonse zimasonkhana mozungulira ndi kunjikana pa iwo. Izo zonse nzabwino. Dzina lake lili pa bukhu la moyo wa mwana wankhosa. Iye adzatambasula mapiko ake akulu tsiku lina kuti auluke. Iye wakonzeka. Mawanga amenewo angatanthauza magazi a Khristu owazidwa pa iye. Mukuona, inu munaziwerenga izo mu bukhu lanu. Baibulo. Ndipo mnyamata uyu anamugwira lwana wang'onoyo usiku umenewu akutuluka. Iye anati, ine ndakuona iwe, palibe amene akudziwa izo koma ine ndekha. Iye anati, ine ndabwera kuno kudzafunafuna mkazi. Ndipo zonse zomwe ine ndaziona, iwe kukwaniritsa zofunikirazo. Kodi iye anamvelera motani? Mwana wa mwamuna wankuyo akumufunsa iye tsopano ngati angakhale mkazi wake. Angoganizani imene atsikana amenewo ayenera kuti anamvelera pamene iwo anayang'ana kunja pa zenera ndipo anaona atagwirana manja ndi msuweni wang'onoyo wonyozeka mwamuna amene iwo ankayesera kuti amukope
fine frocks and
frills. Yizo kometsira zawo zonse zabwino zasikulu ndikumapitirira. Ndipo iye anati, "Kodi iwe undikwatira ine?"
Oh,
iye anati, "Bwana, ine sindine woyenera."
Umoni
mamwe mpingo wenu wenu umamverera za iso. Ine sindine woyenera. Ine ndikweza ngati ine ndinamangotsuka mbale zanu. Izo zikhala zabwino. Kodi ndinu wokonzeka kutenga malo amenewo? Kodi inu mungatsuke mbale zomwe amadyera madzulo? Kodi inu mungalolere kutchedwa wotengeka?
Kapena
kodi mungakhale wololera kutenga njira ndi wonyezeka wochepa? Kodi mukulolera? Kodi mukulolera pa ntchito yanu kuti azikutchani munthu wake ndi ameneyo? Iye ndi wotengeka wachipembedzo. Kwa iye samamwa, iye sasuka, iye samabina, iye samayenda ndi akazi. Ndi uyo mkazi yemwe amatsitsa mutu wake. Iye amayenda ngati kutsitsa kudutsa mtauni. Iye siyali, iye sangajawine magulu athu. Kodi inu mukulolera kutenga njirayi? Dzikonzekeretsa nokha kudza kwa Ambuye ngati inu muli. Ngati inu mukutero, inu mudzakhala mukumudikirira iye kuti abwere. Inu mudzakondwera pakudza kwake. Icho sikidzakhala chinthu choopsa. Iyo idzakhala nthawi yachisomo kwambiri yomwe inu mungayiganizire kudza kwa Ambuye. Wonse amene amakonda kuonekera kwake. Chiyondero pamene iye anachoka namuza iye kuti adzabweranso nthawi ina ake. Anati,
yokadzamba kuona mitengo yachisanu.
Anati, yokadzamba kuona mitengo imeneyo ikuyamba kuphukira kutsidyako. Ndijowa ilo ndi zinthu zikuyamba kutenga moyo watsopano.
Anati,
ndiye ine ndizekhala ndikubwera nthawi yophukira. Ine ndikumva sindinganene kuti izo zinali zoona, koma mtsikanayo ankangopeza pafupifupi dola ndi masenti 75 pa sabata. Ntchito yake koma iye ankasunga khobidiliro ansela izo.
But
iye angakonzekera ukwati umene unkati udzakhale. Iye ankasunga ndalama zake zogulira chovala chake chaukwati. Pakuti iye anati, ife tidzakwatirana pamwe pano pa munda ine ndikadzabweranso. Iye anasungira ndalama zake chaka chonse. Iye anali wokondwa. Iye sankadandaula kutsuka mbale. Iye sankadandaula kusita zovala kapena kusesa mnyumba kapena chiyaninso. Iye anali atatomberedwa ndi bwana wa mundawo. Kodi ife timasamala chiyani chimene dziko limanena? Khristu weni weni. Kodi timasamala chiyani ngati ife tikuyenera kunyozedwa ndi kukanidwa? Odala ali ofatsa kwa iwo adzalandira dziko lapansi. Mwana wa Bwana adzabwera tsiku lina, ndipo ife tidzapita ku mgonero wa chikwati. Kodi izo zikupanga kusiyana kotani kwa ife? Ngati inu mukukonda kuonekera kwake, pambuyo pake zonse zinali masiku anadutsa. Ana achitsikana ang'onowo, asweni ang'onowo ankamusereula iye, ankafina momuzungulira iye, ndipo anachita china chilichonsecho. Tabwino anati, iwe mwana wosauka wopusa. Kodi iwe sukudziwa ngati iye? Bwana, iye anali basi monga amuna ena onsewo. Iye ankangokunamiza iwe. Koma mwana wa Mulungu samasereula. Kaboka munthu atabadwa mwatsopano, iye mwanjira iliyonse sadza. Ine sindikusamala momwe inu mukuonekera abwino. Inu wachalichi chotani? Momwe udindo wanu ulili mdziko? Inu mukhoza kukhala wa ndale? Inu mukhoza kukhala wa boma la fedulo? Inu mukhoza kukhala muli wa katolika, presbyteria, mpingo uliwonse umene inu mukufuna kukhalamo? Koma izo ndi ukaboka munthu adabadwa mwatsopano, inu simudzalowa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ine ndikungobwereza mawu ake. Kotsiriza pamene ora linafika, iye anayamba kuona izi. Bukira zinayamba kubwera pa mitengo. Iye anadziwa kuti iye afika kumeneko nthawi iliyonse. Ndipo iye anati, ndidzayesera kudzapanga izo pakulowa kwa dzuwa kuti tidzathe kukwatirana, ndipo mwansanga kumadzapita. Ndipo madzulo aliwonse pakulowa kwa dzuwa, pamene iye amatha kupita ndi kukatenga kukadzikonzekeretsa yekha, kuvala chovala chake chaching'ono chaukwati ndi kukadikirira pa chipata. Ndipo asuweni ang'ono awa amabwera ndi kumadzamuseka iye, ndi kumadzamusereula iye, ndipo anati, iwe mwana wosauka wopusa wopanda nzeru. ukuganiza kuti mwamuna amene ndi mwini iye ndi president kani wa kampani kuti mwana wake angakwalire wotsuka mbale iye ankafunafuna ukoma osati zovala iye anali ndi ndalama zokwanira kuti akule zovala zonse zofunikira Mulungu samasamala kukula kwa zinthu zanu zokongola iye ndi mwini wa chilichonse mdziko chotero iye akufuna ukoma iye akufuna china chake chimene chili cheni cheni ndipo chotero potsiriza madzulo ena amene iye anali akaima pamenepo ndipo iwo anali akumuseka ndi kumusereula iye ndi kumamuwuza iye kuti ndi wopusa zonse pakamodzi iwo anamva mapazi akulira chinachitika ndi chiyani kutsidya kwa phiri kunabwera ngolo tsopano ngolo ndi galeta yaing'ono yotsegula pamwamba wotchuka kwambiri kumadzulo ndipo akavalo onse amanjenjemera ndi chilichonse akubwera tsidya kwa phiriro nabwera ngolo iyi ndipo iyo inadzayima kutsogolo kwa chipata ndipo iye anathamanga iye anati ine ndimadziwa kuti inu mubwera uwo udzakhala mpingo tsiku lina iye anadziponyera yekha m'manja mwake ndipo iye anati wokondedwa ndinali ndi munthu amene ndinamuyika m'munda uno kuyambira pamene ine ndinachoka kuno chaka chatha amene amandibweretsera ine lipoti la chilichonse chimene iwe wachita
God's got a man stationed in this tabernacle this morning.
Mulungu ali ndi munthu amene waima mukachisi uyu mawa uno. Iye amatchedwa mzimu oyera. Iye amadziwa zinsinsi za mtima wanu. Iye amadziwa chilichonse chimene mwachita kapena chimene mukuganiza. Iye amawawuza atate chilichonse chimene inu mukuchita. Iye amabweretsa uthenga mbuyo ndi mtsogolo. Iye anati, ndipo iye wandiwuza ine kuti iwe umadikirira, ndipo amagwira ntchito, ndipo amavutikira mopirira, kuyembekezera kuti ine ndibwere. Tsopano, iye wakhala uli kapolo kwa nthawi yayitali, koma tsopano masiku a ukapolo ako atha. Ine ndabwera ndi mtumiki, pansi pa njira ya maluwa iyi, iwe ukhala mkazi wanga. Iye anamupsopsona iye. Anayika mphete ya ukwati pachala chake ndipo anamunyamula iye ndi kudzamukhazira iye mungulu ndi mkono wake momukumbatira iye ndipo ananyamuka nkumapita ndi akayipeze nyumba yayikulu yachifumu iyi yatsopano ku Outer Drive mu Chicago wosankhidwa afuko mmene iye akakhale ngati mkwatibwi wake bwanji iye anali atakonzeka iye anali atakhala ndipo anakhala ali mtundu wa mkazi amene iye ankamufuna izo zinachitika kudutsa jabe kwa mphindi ndipo kubwera mwadzidzidzi kwa chinsinsi kwa Ambuye dziko silikudziwa kuti kudzachitika koma ife tikudziwa iko kuli pafupi musakhale ngati Dona amene iwo anamuvula zovala ku Pearl Harbor inu mudzatsikira pansi mwa manyazi mukhale ngati iye amene anadzikonzekeretsa yekha ndipo anasunga maukoma ake ndipo ankayembekezera kudza kwa Ambuye chifukwa iko kudzakhala kwa chinsinsi ndi mwadzidzidzi pamene inu mukuganizira za zinthu zimenezo tiyeni tiweramitsire mitu yathu kwa iye amene ati adzabwere tisanankhule kwa iye mwamuna aliyense mwa njira yakeyake mkazi aliyense nyamata kapena mtsikana ndipo pamene ine ndikuyankhula ndi iye ndikudziwa kuti nthumwi yake yachinsinsi iye amene inu simungamuone ndi diso lanu chotero iye ndi nthumwi yachinsinsi mzimu oyera wodala uli mchipinda chino kodi inu mungafune kuti iye akukumbukireni inu pamaso pa Atate mawa uno kuti inu mukufuna kuti mukhale okonzeka ndipo pamene iye adzabwera kuti mudzapite ndi iye ngati inu mungatero kodi mungakweze mwamba dzanja lanu kwa iye Ambuye akudalitseni inu ine ndikuganiza pafupifupi dzanja lililonse mchipindamo langa nanenso ine ndikufuna inu mzimu oyera kuti muwawuza Atate muyang'ane pansi pa ine ine ndikutenga njira ndi anthu ake onyozeka ine ndikufuna ndizipita ndikufuna kukhala wokonzeka ine ndikufuna kukhala wokonzeka pakali pano chifukwa iye akhoza kubwera msonkhano usanathe
Nations are breaking Israel's awakening the signs that the prophets foretold the Gentile days numbered with horrors encumbered Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing, Israel restoring.
Mungu, mtengo wankuyu, ukuphuka masambaki. Israel akubwelera ngatisine, ndina wamva abusa athu mawu, akuyankhula, kuti tipempherere Israeli.
Kodinu
simukudziwa kuti uko ndikuphuka kwa masamba, iye akuyenera kubwera pa nthawi imeneyo. Kuona kuti maminiti atatu pasanafike pakati pa usiku, nkhani imeneyo, kuiona iyo pa kamera yanga yomwe. Kabina chone tsira, chibinda changa japansi. Kabina yuda kari yao, olu mala, jiba kubera bangalawa, digiri gonse. Jokira gonse gonse mziko, wofunsa ya nati. Kodi hini mkubera mtiko la kwanu, kudzafera kwanu.
Ya nati,
ayi, nite kubera kudzamu ona Mesia.
Fig tree is growing.
Ntengo wankuyu ukukula, kodi hini simu kuona iwo, siku la chiwombolo layandikira.
False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Kodi inu simu kuona pamene ife tili.
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God, in this great
moment, mumphindu yayikulu
mene
ine ndikuyangʼana gulu lalingʼono ili ndikuona nkhope zofiira ndi masaya odetsedwa ndi misonzi. Ife tikudziwa kuti nthumwi yachinsinsi yayikulu yayima pafupi mzimu oyera. Tsopano tiloleni ife titenge njira ndi wonyozeka ochepa Ambuye. Ngati pali kukayikira pang'ono mwawo woyandikana nawo wathu, pakati pa anthu, pakati pa mpingo, kapena kuti konse kumene kuli, izo zilibe kanthu kochita ndi ife. Ife sitidzadetsa zovala zathu ndi zinthu za mdziko lapansi kenanso. Pakuti inu mudzabwera tsiku lina mkambiri, mukuthwanima kwadiso, kwadzidzidzi kumeneko, kwatiwo wachinsinsi wa mpingo wanu. Inu mudzakhala mukubwera pa phiri la nthawi. Matsika pauna waleza wopingasa kuti mudzawutengere mpingo wakutali pakuti lemba linati lipenga la Mulungu lidzawomba ndi pakufa mwa Khristu adzauka ndipo lidzakwapitira mwamba ndi iwo mumlengalenga kukakomana ndi Ambuye ndi kukakhala ndi Ambuye kwa nthawi zonse. Chifukwa chake abale anga tonthozanani wina ndi mnzake ndi mawu awa.
That ring deep in the hearts of this
Mulole izo zilire mwakuya mitima ya osonkhana awa mawu uno. Ife tidzakutamandani inu mu dzina la Yesu. Amen.